exclusive from ZHealthPalmers.com.
Mama, FS Music Production.
It's this question of good, handsome man,
see. You want to come up with my game,
okay.
Young China in a book.
Queen is your own.
John Z. Davies.
Don't come and take it in my words.
Lunda Lose, boss.
We are down here, but yes, you will be.
Mama yami dati yami ninki enu jinkisu. Nakane kwa mami kwenda muma shingwa. Kwetu ama kwa ana kwenda muma shingwa. Hela amvuali amina nikinga mvuali. Chinkwile no menso nilombe kudi Yesu. Kwa honi nami nikendela kumuhama. Yuma ina kananga kontena woku jama.
Heba lengere pako ture kula. Pako tule moneka nyonsi uwadula. Machampen pafeti nyonsi ule pula. Bakashana furufuru ule pula. Wila batuli wakumushi. Sapa ya reve fipushi. Kontela wafiashi ya ribe sambia. Miku tuka mfari jami ojuji tuambi.
Wila damfya wafiashi wove.
Yangu chaine wina mwana.
Iwodi sambi.
Wila damfya wafiashi wove. Iwewe mwana.
Iwodi shambi.
Nangu wabipe wafiashi wove. Iwewe mwana.
Ufudishe.
Nangu wabipe wafiashi wove. Iwewe mwana.
Nangu ufudishe.
Yes.
We mwana.
Aye.
Shine, money limbe, king iliko.
It's this quest ya put. Abanobe wanji tati handsome man see. Star girl, Tinako, DJ Shmampi. Yeah. Etoko hindu kana ufugu kukama mwana. Ansha maneni, China ya mnegaram game. Zapke beto, kid, I see you.
Yeah, John C. Taibizo. Two star. G-Best, J.O.P. Young Zapke, see you.
Entertainment guy.
Thanks for downloading from ZHealthPalmers.com.